lide kugwe omukisampewo laso kopenda mbade chovu tafayonti mbade chovu tafayonti nandowo za tulio nengeza kugwe bzabza njagala kusisinka no zange nangi nenga tuliwo oli wange lichatalabika watenga tolabika sigala tukamira nankukamira nyama nange weka 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 pambatira ama weka ulata weka kankwebase nompambatira weka ngamba weka wampambatira mbade simanyi nti onjagala mbade simanyi nti omatira obaddewo nanza talaba naye omukwano gwo banja bakulwanira banja basalirwa nze ndikola ntya mama kutukeko omukwateko nkulabeko tewumanya omukwano muzibu nyonyo kati nasigaza gomu oli wange lichatalabika wadde nga tolabika tusigala tukabira nga nkukabira nyamba nange weka 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 wapambatira ama weka ulata weka kankwebase nompambatira natukunda weka